Here's another one.
Yeah, come on.
Oh, na na na.
Come on.
Yeah.
I'm here, man.
Yeah.
Cheese.
Katoto kamejongeza, kameibuka geto na pombe. Afka na shiri, unajichola kukonyeza. Acha ni mwage pesa ni acheni honge. Tucheze wa
yo emuro, shepu kama kapa kikodoro.
Missy Bantu,
yes I'm in love. Till I die today be tomorrow.
Kela watu,
na sio shire zake ushenzi. Wakufanya ndaye niko bezi wake kipenzi. Na middle type yake mnyemwezu. Kichoka kudrive lambo nyumbari tunapenzi.
Zile dandia baby tukeshe. Na kitam tutamani kuonjeshe. Nangangania weu ninogeshe. Kibaliza kufanya ni kuogeshe.
Ulipo beba ayo mazaga zaga.
Ama na mashipu la kufunja chaga.
Ulipo beba ayo mazaga zaga.
Mambo yechu yechu.
Kama unataka
boya. Kama unataka. 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 Kama unataka.
Uyo mtoto nyinyi so mchovu. Anavutia sura dikitovu. Mzuri wa tabia so muhovu.
Ana minofu, ana minofu.
Hapa mambo ni mawili. Nilazo muimbili ya mani tukwe segereo. Kiugusa uo mwili. Na kesha ni kifikiri. Kichwani swali hili. Hilo ni shepu lako ama mejunga wawili.
Uzuri wako wa reality. Para siyo uongo. Tawachoma na vimiriti. Wataoleta uongo.
Unavyochekaga na wana miwana kupala wama. Wivu menja kwa sana. Ulivo beba minyama. Mala mwaza kama moyo na uchana chana.
Ulivo beba ayo mazaga zaga. Kama unaza, kama unataga. Ulivo beba ayo mazaga zaga. Kama unaza, kama unataga.
Kama unaza, kama unataga. Kama unaza, kama unataga. Kama unaza, kama unataga. Kama unaza, kama unataga.
Taga kama unaza Tere singa Oya kenge Oya kenge Oya kenge Oya
VeggieMusics.com
Take five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now.